Timotheo mar 2:3. Tong'e malong'o ni kinde mag chandruok nobedi e ndalo giko. Ji nobed joma oherore kendgi giwegi, kendo ma ohero pesa. Ginibed joma wuorore kendo ma jong'ai, kendo ma yanyo ji. Bende ok giniwinj jonyuolgi, bende ok nigibed joma goyo erokamano, kata joma oluoro Nyasaye. Ginibed joma ok ohero jowetegi, kendo mamako sadha. Bende ginibed jokuoth kendo joma oore, kendo joma hundu, kendo joma ok ohero gik mabeyo. Ginibed andhoke kendo joma muomore kendo josunga. Bende ginibed joma ohero raha moloyo Nyasaye. Ginitim gik mamiyo ginenore ka joma oluoro Nyasaye, to ngimagi to nonyis ni gionge gi teko maluoro Nyasaye kelo. In to nyaka ibed mabor gi joma kamago. Joma kamago ema yudo thuolo mar donjo e mier, kendo hoyo mon mayomyom mogangore gi richo, kendo magombo mayoreyore ywayo koni gi koni. Gin mon matemo puonjre pile, to ok nyal ng'eyo adiera chuth. Kaka Janes gi Jambre nokedo gi Musa, e kaka joma richogo bende kedo gi adiera. Gin joma parogi okethore, kendo mayiegi orem. To ginidhi nyime, nikech fupgi nofwenyre e lela e nyim ji duto, mana kaka fup Janes gi Jambre bende nofwenyore. In to iseluwo puonjna gi timna kod gik ma adwaro timo e ngimana. Iseneno yie mara, gi dhilna, gi herana, gi kindana, gi sand misandago, kod masiche ma aneno. Ing'eyo gik moko duto mane otimore na Antiochia gi Iconia kod Lustra, kendo ing'eyo kaka ne adhi e sandgo duto. To Ruoth ne oresa e mago te. Chutho, ji duto madwaro doko joma oluoro Nyasaye kodembre kuom Kristo Yesu to nyaka yud sand. To joma richo gi joma wuondre nomed bedo joma richo moloyo, ka giwuondo ji kendo gin bende iwuondogi. In to nyaka isiki rito weche misepuonjori, kendo ming'eyo ni adier, king'eyo ni joma ne opuonji gin ng'a gini. Bende ng'e ni nyaka iyae nyathi isebedo king'eyo weche manie muma, manyalo miyi rieko makelo ni warruok, ka iyie kuom Kristo Yesu. Weche duto manie muma wuok kuom much Nyasaye, kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare, mondo jo Nyasaye obed molony kendo moikore chuth ni tije mabeyo duto.